CK Music promos that this is awesome.
Pasila, one day to tezi, timambelana. And mistake in ish, tazondana. Problemu yako, suma intetekela. When I say I love you, suma ni believer. But one day, naine, zaka pasa. Nizaka oneka, naine, woku pasa. As you can see, tiko ni tetako. Bosa ni sunga, monga tide temu sako. Katina mwarila, useo zaka lila. Bolo kuniewa, usambo niewa. Kaila konzelu, tiko ndini once. Nikahenda zapwa iwadosi. Ya ungu fila tawisa pona munia. Ukante mwabwino pala nishinia.
Sinifuna ukalile. Nikahenda kufa usalila. Ukanta mbebe mayo. Ukamfuwa ya wena mko. Sinifuna ukalile. Nikahenda kufa usalila. Ukanta mbebe mayo. Ukamfuwa ya wena mko.
Sinifuna ukalile.
Kila kumushiri, kufiri hambo mochitemwe konchiri. Ndiye ufakwa tero naifuwa enjiri. But still thanks for the love you give me. Jine muziri kazi, please forgive me. Defu afe wishi we one day tukaya. Boy say tukaya mfata ya kwa toku kaya. Who be the next one, jai shiva na karia. But mwabana mamuti kwa tiki mbinishi. Lelo na kutemwa mairo na basuma push. Ufani kuziwa one day tizaka piyamo. Nizaka kuyewa na nguu zaka niyewa. Tie tikundani mitima zikaru tunta. Sinifuno kala monga jine love hunter. Tie tikundani mitima zikaru tunta. Sinifuno kala monga nine love hunter.
Sinifuna ukalile.
Sinifuna ukalile.
Nikaenda kufa usalila. Ukanta mbebe mayo. Ukamfuwa ya wena mko. Sinifuna ukalile. Nikaenda kufa usalila. Ukanta mbebe mayo. Ukamfuwa ya wena mko.
Sinifuna ukalile.
Mr. Gaffa, Leo 70, I see you, XBC, Eliza,
John, Chief Justice, Muzidi Kazi Sweetie, DJ Vibes, I see you,
7th Pro, the action,
CK Music Promos,
KJM.